DutchMSafi.com
It's Louis again. Ooh, mupenzi wangu, oh mama, oh. Ooh, inaweni kama supu na kalima, oh. Ooh, shoga zako wakupendi echana nao, baby. Ooh, tulia, tulia. Awinda, winda, windi dongo. Very soon, na shika misanjo. What you want, make a Gucci be the dressing me. I will long on my dance to the beat, dance to the bank. What you need, make a Louis be the dressing me. That's it, Diana, Diana, my mama, oh. That's it, Diana, Diana, my mama, oh. That's it, Diana, Diana, my mama, oh. Neno mapenzi, mapenzi nyewe ndiyo haya. Mbona msemi, jamani binadamu wabaya. Kumbe kupendwa, mambo nyewe ndiyo haya. Lafu wa msemi, jamani binadamu wabaya. Awina, wina, wini, dongo. Very soon, nashika misanti. What you want, make a Gucci be the dressing me. Awila, wila, wila, longo. What you need, make a Louis be the dressing me. That's it, Diana, Diana, my mama, oh. That's it, Diana, Diana, my mama, oh.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMSafi.com.